Jesús.
Sizakuwe somandla kuba elizwini lakho
kuthewe nakwivangeli kaMateyu lishumilinanye umbhalo amashumi mabini anesibhozo wathi izani kumnonke nina nibulalekayo lisindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumla thabathani idyoko yam liyithwale lifunde kum ngokubani ndinobulali ndithobekile ngentliziyo ndiyayifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu kuba idyoko yam imnandi nomthwalo wam ilula siza kuweke somandla sizithoba sonke into sicela sithembile ukusenzela ngokrestu inkosi yethu.